Safi.com.
If I find a steel, if I get Japan, see me up. Navuta picha mara kafa nimeanguka, hivi mwanangu nani atai nililea? Mkubwa wangu wangapata mkumbuka, kilo ya unga daga kumpelekea. Mazuri yangu wangapata atamka, ama mabano taniongelea. Wangapi watabeba jenesara, wangapi watausili mwili wangu, wangapi watafariji mama yangu, watamfuta machozi. Na waza mama tasimia, tasinduka, taanguka, tanyanyuka, talia sana mama yangu. Hakika akikumbuka mambo mengi aliyopita itamuma sana mama yangu. Nawaza, 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 ikienda mbele zaki. Nawaza, 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 sibota wangu saa ngapi. Nawaza, 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 ikienda mbele zaki. Nawaza, 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 sibota wangu saa ngapi. Wengi wataongea kuhusu mimi, uwabea, uwafitini. Kilicho ni uwa atasema ukimwi, nilikuwa naendekeza chini. Na waza wangu wataka uchekelea, mimi kifaniki wawaisimali. Wakati wote tutaelekea, haina mmoja hii safari. Waza mama tazimia, tazinduka, taanguka, tanyanyuka, talia sana mama yangu. Mbominga liyopita itamuma sana mama yangu. Nawaza, 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 ikienda mbele zaki. Nawaza, 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 sibota wangu saa ngapi. Nawaza, 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 ikienda mbele zaki. Nawaza, 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 sibota wangu saa ngapi. Ifanya njapa hapa meneja drakta babu kesi Mr. Tenende wewe Moxie B7 Sapota Bero MP Movie Msobi Bokaka Vani Chibukaka Fasa Teja Kaka Cloudy Kaka Diso Masawe Anaitwa Mani Chipe Ligo Media Sasite Wewe Anaitwa Kipande We
Soundbox B7.